ngaso nomthungo umlindile kawutsho amntombe kanye usekhona usebenza kanzima umbona kanye ngonyaka
umbona kanye ngonyaka
kunento endiqibayo phakathi entliziyweni yami ndaqhawukelwa zizinto
Olu sendo tenen di fella yo.